记得咱农村谁种
地红瓜泥，地红瓜泥，
人家结白板筋，
地红瓜泥，地红瓜泥，
吃苦了吃也麻喽，
地红瓜泥，地红瓜泥。
Bali be ko chakana,
yomani, yomani,
aye,
yomani, yomani.
Sajita zano, kali be lano, tsikula ki yama. Ziza sonyeza, samoyo wano, apati kola pansi. Ngati zinaliza bueno.Tiza bweli ta chimwe mwecho sata patikulo Garizo ipa Tiza bweli ta mafuto sata Moyo ulingari munda Tumwe matala nditu sita kula Ipo tiza bweli ta Tipato zumwe hino musakolole Ganizi lani mahu anu Tachita zanu ndima ganizo anu Bakuti sanse Sima singedwa ndipo ziza welu zidwa Sambalani, sambalani, sambalani Mchito zanu zo Sambalani, sambalani, sambalani Mayankulide anjenjelani, jenjelani, jenjelani Mchito zanu zo Sambalani, sambalani, sambalani Mchito zanu zo nseizo Chito zano zinga chepe banji Sikula kia malo Balibe, balibe kutakana Ziza chitila zoka Moyo umasiku wano walo wachibwana Aliese yango panga zomwe wafuna Akuti kunjoya ati moyo ndika mozi Kuma wallahi tiku zinamiza Kaya ndikuba zibwezi Kutama ene munga tele Mabota mowa Kunama ene munga tele You can spend your time on your phone Busy watching her on creeps But don't forget all these things will be stand for you on the judgment day Chito zanu zonse
Ni umboni, ni umboni
Atiku la kiyama
Ni umboni, ni umboni
Balibe kuzakana Balibe kuzakana Chito zanu zonse izo
Ni umboni, ni umboni
Zinga chepe banji
Ni umboni, ni umboni
Siku la kiyamalo
Ni umboni, ni umboni
Balibe kutakana
Ni umboni, ni umboni
Aye, aye